kali niko kuliko
Shehi mao kai haki za ho Niali nila leo tila mtu baba weke Usimta mejirani mbegali niko kuliko
Mwana mama shima ore hima utikaze Niali nila leo tila mtu baba weke Usimta mejirani mbegali niko kuliko
Shehi mao kai haki za ho
Mama spanyazi Dunia linila leo Mama spinga gari Usita metirani Mane uzikaze
Shehi mao kai haki za ho
Dunia linila leo Sila mtu baba weke Usita metirani Megalini kokoriko What's in our new leo? wanu
Tampa mao
Nine wana mama wa shimaore wa opaka
Tampala namba wanu Tampa mao
Nine watu mama wa shimaore wa opaka
Tampala namba wanu Tampa mao
Uo kweni wa shimaore wa opaka
Waofaka, salva la number one, Tampa Maua. Waofaka, salva la number one, Tampa Maua.